sulengikhuleka ivuke useni ilanga ngakangeni inhliziyo yami igcwele amazwi angasho umhlaba uyashesha abantu bayagijima mina ngimi ngedwa ibiza igama lakho izindlela zedolobha zigcwele izivivinyo itekisi yawuba impila imi ngiyakubona emehlweni yami ikonkhuleka ngingakhathali uma umoya uvunguza ngamandla ngibeka wena ezandleni zomdali anginakho kuningi kodwa nginokholo imithandazo yami isihlangu ithi baba imithandazelo Sebusuku lapho engikhona noma engekho imithandazo yokumthina Ingathi izulu limboze lapho ehamba khona Ithi baba imithandazelo yokumthina Izinyembezi zami zikukhuke zibe ithemba Imithandazo yokumthina Mayemthwini phephile inhliziyo yakhe Emwakweni kunezelithi qinisa Abangani bayahleka, ubuhlungu uyahleka Kodwa mina ngiyazi impela ngaphakathi Ikhonkhakamisa izandla zami phezulu Izinsuku zimnyama, ubusuku bude Kodwa umthandazo ukhathali Khuleka ngaze ngathula, ngazi uNkulunkulu uyazwela Oza moya wokuthula Shala naye lapho engikhona izinyawo zakhe mazihambe kahle amehlo akhe abona ukukhanya Yebo baba ngiyakwethemba ngiyakwethemba